baby.
Hatua chaningo mimi na yeye nampenda na nipenda na yeye panato kupo mara tatu mwenzenu mina pendwa upe tarifasa
watch on you come with
watch on you come with